Upepo mwanana, nawe upo kifuani mwangu, jua likizama, mikono salama, karibu kwenye moyo wangu, mibaba uwe mama. Zimata washa mishuma, nilishe kama na njaa. Kila dakika, kila masa, palilia penzi litasinya. Sura yako, macho yako, upole wa mama yako, we chaguo langu, mama. Taswira yangu, picha yako, moyo wangu, mali yako, we chaguo langu, mama.
Wasi wasi, mwenzako sina, mana niko na wewe.
Wasi wasi,
tunza heshima, niwe nawe milele.
Wasi wasi, hey,
uko na mimi, usiwe na
wasi wasi,
uniamini, usiwe na wasi wasi.
Gandaruba, wana leso tufatane, mahabuba, tuwe mapacha tufanane, wenye uzuda, wakiroga tutengane, ongeza rutuba, nijena pete tuwane, supu chuku chuku, miguu ya vikuku. Utawae,
utawae,
na yama nusu nusu, ukinibusu busu, ai.